This song was created using the N-Track Studio app.
Yali ne pulani ulirwe nkaba yansangula maziga muna kwanziza mwamanyi ebiwundu by'omutima yabinyiga ayagala bagonva banywera wadde ng'olugendo luwanvu abasomoka mu biga mu biwonvu tasosola mugaga nti oba mwavu nze nekute kugwe Yesu tontanga kamume Yesu wingitade mugwe kaninde manyiru ibaru tuse kamume Yesu wingitade mugwe He's my super, ye number one wange, ya singira bina, yeah. Mulwanyi amenya we bisenge ni oba munye wa mwenge, totya mwesigenga, ya simula tera gabaitembe, ye mukama gwe sinza ye musumba wange, asawala talemelewa. Omuita ulira Awatali gwe nesigani Ebyama byange mbigambani Byokola tebisangika Akwenkana sinamulaba Come on.